yakoze shime kandi shime imana yakurindiye ubugingo yarakoze ishime ushime imana yakurindiye ubugingo yarakoze ishime
Yeah.